VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza abandi namwe mwaramutse neza aho muri hose. Aho no muri studio ya 7 muri kumwe na Njeje Nyamakankusi na Frederic Nkundikije ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya n'ikiganiro muri sanga mbere yaho ariko mugenzi wanjye Nkundikije abanza abagezeho amwe makuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Eugenie muri beneza nshuti mwese mu kirabanye ni radio Ijwi rya Amerika incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Amabi intambara n'inyigisho yo gutatura amatati daciye mu ngimba nivyo urwaruka rwo mu makomine yose y'intara ya Kirundo wigishijwe mu ruhuko. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru. Mwiriwe neza Jean Bosco.
Mwiriwe cyane Frederic.
Mwiriwe neza. Izo nyigisho zateguwe kandi zatanzwe n'abande?
Ego izo nyigisho ziriko zatanzwe n'ishyirahamwe iparede n'ishyirahamwe ryavutse mu makomite yo kunywanisha abanyagihugu yari yashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abadagi Agro Action Allemande benshi bazi ku izina rya Vertunger Hilf. Izo nyigisho rero zikaba zihagaze ahanini kwigisha kugaruka kubana neza bifatiye kumenya gutatura amatati bidaciye ku nguvu na cyane cyane babigisha n'ibijyanye n'amabi y'intambara. Bakaba bahagaze cyane ku kuntu rwaka byagiye biraboneka ko rwakoreshejwe cyane mu ngorane za politiki u Burundi burimo.
Urwo rwaruka ruvuga iki kuri izo nyigisho rwaronse?
Ego rwaruka rurakenguruka inyigisho rwaronse, ruravuga yuko ishyirahamwe iparede ryarufashije cyane rwose kumenya ibitari bike n'ingene rwo kwitwara muri bino bihe bidasanzwe. Ariko rero urwaruka nago nyine rurashyikiriza amakenga mu bibazo bimwe bimwe biruhanze nk'ibijyanye n'ubukene no kubura akazi muri ino myaka, bakaba nabo nyine bafite icyo basaba leta aho bayisaba kufasha mu gihe ivuga yuko atabuzi buhari, ikavuga yuko urwaruka rwomenya kwihangira imirimo. Rurasaba leta nayo kurushigikira na cyane cyane ikarufasha kuronka intango yaho guhera mu gihe ngo barurangirije amashuri.
Mu kanya gatoya cyane rwose ishyirahamwe iparede ryo barifise umugambi wo gushika mu zindi ntara z'u Burundi gutanga inyigisho nk'izo?
Ego gushika uno munsi uwo mugambi tuyaza yuko ntabyo barategura kuko ni ishyirahamwe rikivuka ubuya baracyari ko barakorera mu ntara ya Kirundo. Ishyirahamwe rivutse vuba riko rivuka rifashijwe n'iryo shyirahamwe ry'abadagi kugira ngo rishobore naryo gusigaragira akora ibikorwa iryo shyirahamwe ryari kubandanya rikora.
Urakoze Jean Bosco, turagutera kamo mu kanya uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Yandi makuru ariko aravuga mu Burundi n'amakuru y'abasirikare 11 bamaze gutoroka igisirikare cy'u Burundi. Itangazo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwashize ahabona uyu munsi ku gatanu rivuga ko abo basirikare bateye ubwoba n'imaze iminsi bitangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse. Mwiriwe neza Fidelite.
Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe neza. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwoba bwatumwe neza ngo buvuge ibimaze iminsi bitangazwa kuri izo mbuga.
Ego imaze iminsi ivuga ko izo mbuga nk'ubushakashatsi bwo kwivuna abansi bwa bivuze bivuga yuko bitanga urutonde rw'abasirikare bavugwa yuko bimirije gufatwa. Muri abo rero harimwo bamwe bavuye bagata igisirikare bakagenda.
Abo bagirizwa canke bikekwa ko bofatwa bagirizwa iki?
Muri make izo ntonde zica ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga yuko boba ari abatutsi, ahandi bakavuga yuko ari abasirikare bahoze mu gisirikare cya leta itaratangwa abo bita ba ex-fab. Ariko ibyo byose muvuga iz'igisirikare igasoha baratuza yavyamiriye kure akavuga yuko ari abantu bashaka gutanishamwo igisirikare bafite inyungu canke izindi, aho yavuze yuko mu bagenda hariho amoko yose kandi abagenda cane cane n'abanyeshure bari muri iki gisirikare gishasha catanzwe.
Abo banyeshuri bahora bakurikira inyigisho zabo hehe? Ni mu bihugu vyo hanze
baravanze, harimo muri abo bagiye ngo batanu bahora ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri ISCAM, hariho abashika kuri bane bari muri Ethiopia, hariho n'abashika kuri babiri bari mu Bubiligi.
Mu kanya gatoyi cyane rwose hari ikintu ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi buriko burakora kugira ngo buhumurize abandi basirikare?
mu byo bwakoze nkuko bakoze batubyabivuze no gutanga amakuru nyayo ajye no kubahumuriza ababwiye ko ibyo cyangwa muhumbura ngo kanabumenyi atari byo ko buhumura bakarema bakaguma ku mirimo yabo.
Urakoze Fidelite, umukanya turagutera kamwe nawe uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Urakoze.
Murakoze nawe.
Tizijwe rya Amerika nongeye kubasuhuza nkaba kandi nshimira abagenzi banje Frederic Nkundikije, Jean Bosco Ndarurinze na Fidelite Ishatse batugejeho amakuru. Uyu rero ni umwanya w'icyo kiganiro muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika, nshuti za Radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Eugenia Mukankosi, nongeye kubaramutsa kandi mbahikaze mwe twatangiranye namwe abagifungura ama radio yanyu. Leta y'u Rwanda n'iy'u Burundi bishishikariza abantu cyane cyane urubyiruko kwihangira imirimo. Ikiganiro cyanyu muri Isanga uyu munsi turaganira n'umwe mu bantu babashije kwihangira imirimo kandi bagatanga akazi. Twatumiye Madame Rosette Nyirahagenimana ufite isosiyete yitwa Rutsiro Berwa Limited, mu Gifaransa bayita Atelier de Tricotage, iboha ibintu bitandukanye harimo imipira, ingofero n'ibindi. Umutumirwa wacu rero haraza kubasobanurira, turaza rero kubaha ijambo nk'uko bisanzwe, mubaze ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu muduhamagaraho nyibibutse ni 0202-441-93-2-0202-441-93-1. Mwakohereza kandi n'ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, kuri iyo nomero cyangwa se kuri Facebook. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mugihe rero tugitegereje umutumirwa wacu Madame Rosette Nyirahagenimana, nagira ngo tube tusubiye ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho ubundi butumwa.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twakire umutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga Madame Rosette Nyirahagenimana. Madame Nyirahagenimana, mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Uraho neza. mbanje kugushimira rero uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo ku buryo bwo kwihangira imirimo. None rero mu gutangira najya ngo tubwire ibyo isosiyete yawe ikora, nari mbivuzaho gatoya mu kanya tukirimo kugushaka, ariko wabwira abatwumva kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibintu. Rero turaza kugenda tubivugaho ibyo mukora, turagenda tubivugaho buhoro buhoro kubera ko ari ikiganiro gihijambo buri wese ubyifuje uko tubishoboye. Turaza kubaha umwanya bibarize, maze rero muri make tubwire isosiyete yawe ikora iki.
Ni kwa nyirange ni Mwana Rosette, abafite kampani yitwa Rusfirumberwa Limited.
Ikora
iki? Ibintu bijyanye n'ubufi bw'imyenda, ariko turi kotaje. Abakora isharupe, abakora ijosi, akora imipira y'imbeho isature y'abadamu, akora iniforume z'abanyeshuri z'imipira, akora sambure z'abana n'utwenda bambika abana tuba dufite agapantaro n'agapira n'amasogisi n'ingofero, akora furari, akora n'ingofero z'abantu bakuru, akora na za ga dukoresha muri gahunda y'isuku.
Ndumva ari ibintu byinshi cyane. Ibyo bintu rero hari ibyo warumaze kutubwira ko mu ubuhera abanyeshuri imipira ya uniforme cyangwa se za ensemble z'abana. Muri make ubona ibyo ukora byose ubona ababigura, ubigurisha hehe ibindi uretse ibyo tuvuze?
Ingofero z'abana nkazigurisha ku bitaro bikuru bya Murunda, bitaro bikuru by'akarere. Umwana wese uhavukira ni ngombwa ko agomba kuvuka akabona ingofero yambara. Ingangaga yaga izo z'isuku nazo barazituragurira, cyane cyane nka bano bagore babyara babazwe muri gahunda y'isuku nizo bakunze gukoresha. Noneho
komeza
imipira ubwo nayo baraza bakayingurira kubera ko aho dutuye mu karere ka Rutsiro ahantu h'imisozi miremire hakunze gukonja. Ubwo rero nayo barayingurira kimwe n'izo furari kubera imbeho ihaba. Noneho ayo masharupe nayo ndayakora nayo kubera imbeho, nayo barayangurira.
Wari uvuze rero aho ngaho nko ku bitaro bikuru bya Murunda, wabwira abatwumva aho muherereye, aho mukorera, kugira ngo abakwifuza kuba bakugeraho bamenye aho bagusanga?
Nkorera kuri santere ya Gisiza mu murenge wa Musasa mu kagari ka Gisiza mu karere ka Rutsiro.
Hanyuma se ibyo ukora birakungukira?
Biranyungukira. Biranyungukira rwose kuva aho nabitangiriye rwose, ubu ngubu ngeze ahantu hashimishije. Natangiriye ku mashini imwe, ariko ubu maze kugira imashini eshatu. Ubwo nkaba mfite n'imirima nagiye nguramo n'amatungo, kandi gashobora no kwitungira umuryango w'abantu barindwi. Aba mbona nka mituweli rwose nta kibazo, n'abanyeshuri banjye bakaba biga.
Ufite abanyeshuri wigisha kuboha?
Abanyeshuri navugaga n'abanjye biga mu ishuri.
Abanyeshuri aburihira?
Noneho ufite n'abanyeshuri bigisha kugira ngo nabo babimenye, kuko nta kwikubana umwuga njyenyine. Gutera imbere ari uko n'abandi bawubonyeho.
Uwo mwuga wawutangiye ryari?
Ubundi uwo mwuga nawutangiye 2010. Utangira n'ubundi ari umupadiri duteye inkunga bita Bateganya Patrick, akaba yari umupadiri w'umuganda, ariko mbese yaje aje n'ahangaha iwacu mu Rwanda adusabira inkunga nk'abantu bafite ubumuga. Ubwo turagenda turiga yewe ndize ndebye n'ukuntu hari ibintu byiza mbona ntazabitera umugongo, nkaranira kugira ngo nanjye mbigereho, bigire inshingano yanjye.
None wageze ku rwego ushinga isosiyete ikora ibyo bivuye mu budodo ibyo muboha hanyuma kandi ugira n'igitekerezo cyo kwigisha abandi kugira ngo ubasangize kuri ubwo bumenyi. None aba wigisha n'abaturuka hehe nabo muri icyo bice by'iwanyu cyangwa hari n'abandi bashobora guturuka handi bakaza bagusanga ukabigisha?
Hari abaturuka kure bava mu mirenge yindi itandukanye n'iyacu, hari n'abo mu mirenge y'iwacu, ariko ubwo ngubwo ahanini aho nigisha cyane nabo mu karere k'iwacu mbese. Usibye ko hari n'abandi ngenda ngira inama akambwira ati wenda hari nk'uko nguko tujya mu imurikagurisha, akambaza ati si ibi bintu wabigezeho ute, nkaba namugira inama nkamurangira mbese naho ashobora gukura imashini akaba yajya kuyishaka nawe akayibona.
Nibyo ko kuherutse mu imurikagurisha riheruka mu Rwanda kubera mu Rwanda wungukiyemo iki ugereranije n'ibyo wari usanzwe ukora? Ni iki wumva wahakuye kizagufasha kurushaho gukora akazi kawe?
Ubundi mu imurikagurisha iyo twagiyeyo tuba twagiye kwiga, kandi noneho ikindi ubu ngubu hari ingenda imipira baboha babohesha tuno tudodo dutoya ngiye nkoresha ubudodo bunini. Icyo ngeweho nakipfuyeyo nuko nabonye abakora nk'utwo dutoya nifuza ko nanjye nakagombye kubona nk'iyo mashini iko utwo dutoya, nanjye noneho nkajya nkora ino myenda y'ubudodo butoya noneho nanjye ikagira ku isoko. Ikindi nakuyeyo nuko niyo turiyo abakiriya tuba tubona bagira icyo batugurira turagenda tukamenya n'ibikorerwa hanze mu mahanga. Ubungubu twavuye tumaze kumenya ko tugomba kwandika made in Rwanda tukamenya ibikorerwa iwacu, kandi nanone iyo tugezeyo tunganirana nk'abantu dukora ibintu bimwe buriya batwita ngo twita ngo ni abakeba iyo wabonye undi mukora bimwe
kubera ko murwanira isoko cyangwa muri sangiye.
Ariko rero hari nka benshi tugenda nk'uko nguko nk'abo bake bakaba yabonye isoko, ubu ngubu hari uwo navuye yabwira ati nabonye isoko ufite isoko none shaka kuba buriya kwa mbere yebaho uzafasha ukaboha tukazagemurira hamwe. Ubwo rero iyo ni indi ntambwe umuntu aba agenda atera, nk'iyo ugiye niba ari uwo mu majyepfo noneho ngewe ni iburengerazuba tukaba tugiye tugahuza aba ari indi ntambwe yindi.
Wowe ni byiza, ubwenge burarahurwa, kungurana ibitekerezo birafasha. Nagira ngo rero kuko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo, tujye ku murongo wa telefone hanyuma tubakire, duhere kuri Steve. Steve, uranyumva?
Duhere kuri Steve.
Yego, ndabumva n'amahoro.
Steve, wazimya radio ko numva irimo kugarura amajwi?
Ego.
Urakoze. Ikibazo cyawe?
Nagomba kubaza uwo mutumire boba bakorera amaja hehe?
Reka nongere muhe umwanya gusubiriremo, ariko yari yabivuze, bari mu ntara yo mu burengerazuba. Hari ikindi kibazo wari ufite kugira ngo mubwira gusubize, yenda n'abandi batari babyumvise babyumve?
Kubera nta byumvise neza nagomba subiremo ahakorera neza na neza n'ibyakora, numvise ibintu by'ibisi uko mbwa sinatahuye neza, sindumva neza icyo akora.
Afite icyo bita atelier de tricotage, yiboha ibintu bitandukanye harimo imyenda, harimo za esharpe zo kwifubika, harimo imipira y'imbeho, za uniforme z'abanyeshuri, ensemble z'abana, utugofero dupira ku nko ku mpinja, na ibyo uvuga by'isuku ni za gazo kwiyuhagiza. Ubwo rero reka muhe umwanya yongere yakubwire niba hari icyo ntasobanuye neza, kubwire neza neza aho akorera. Madame Rosette Nyirahagenimana, usubiza Steve.
Karambe.
Yee, subiza Steve.
Kurera kuri santere ya Gisiza. mu kagari ka Gisiza umurenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro intara y'Iburengerazuba. Habankora ibintu bijyanye n'ububoshyi bw'imyenda aribwo twita tricotage. Afite kampani yitwa Rutsiro Verba Limited. Akora isharupe n'imbeho bambara mu ijosi, akora imipira y'iniforume z'abanyeshuri, akora imipira isanzwe y'abaturage, akora asambure z'abana, akora bakoresha z'isuku, akora ni na furari n'ingofero z'abana b'impinja bavuka bakiri bato.
Steve, wasobanukiwe?
Ego, murakoze cyane. None nagomba kumubaza, none nkajewe ko ndi ngahe Bujumbura, hamwe umuntu bikenewe yuko ashobora kukirondera bimwe muri ibyo akora, umuntu yashobora kubironka gute?
Madame Rosette, abaza kugura babasanga iwanyu, harabo mu byoherereza? Steve arabaza uko yabibona.
Harabo tubyoherereza nk'ubu ho ku bigo by'amashuri turagenda tukabibaherezayo. Ariko hari n'abadusanga hehe kuri santere dukoreraho, abandi tukabibashyira hehe aho ku ivuriro, ubundi tukajya mu mamurikagurisha. Ubundi twitabira mu mamurikagurisha rwose ari ayo ku rwego rw'igihugu, na za tiveti rwose ndazikora ku buryo bwose, na za juwakari izibera ku
rwego rw'intara. Ubwo rero Steve, ikibazo cyawe ni uko uri kure, uri mu Burundi, ariko ubashije kugera aho kuri centre ya Gisiza mu murenge wa Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Wabona kuri ibyo Madame Rosette Nyirahagenimana akora, wasobanukiwe? Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tukaba turi mu kiganiro muri Isanga, aho tuvuga ku byerekeranye no kwihangira imirimo. Tuganira na Madame Rosette Nyirahagenimana, nk'uko mubyumvise, ufite atelier de tricotage yitwa Rutsiro Verba Limited, ikora ibintu bitandukanye bikozwe mu budodo bunini, nk'uko abidusobanuriraga mu kanya. Akaba barizwa mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda muri centre ya Gisiza mu murenge wa Rutsiro. Twabibutsa rero ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Madame Nyirahagenimana, mu gihe tugitegereje ko amatelefoni yacu acamo, hanyuma tukaguha abandi bakunze ijwi rya Amerika bakakubaza, nagira ngo utubwire mbese nko nta mwuga utagira ingorane, nk'ingorane zikomeye mwebwe mwamuhura nazo kugeza ubu ni nk'izihe?
Ingorane dukora nazo nuko hanini nk'ibikoresho cyane nk'ubudodo butugeraho buduhenze, nendeho hakazaho n'ingorane mu misoro, imisoro ikaza ari myinshi. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubudodo dukoresha buba Kenya, ngo kugira ngo tubukure i Kigali rero butugereho kuri make, nabwo butugeraho mbese buduhenze. Izo nizo ngorane tugira mbese.
Ariko iyo mubibonye mububona buhagije, ntabwo mujya mububura ubwo mukeneye gukoresha, buba buhagije n'ubwo bubahenze?
Turabubona rwose nta kibazo.
Isoko, kubona isoko ntabwo ari ikibazo, iyo ibyo ukoze byose bibona abaguzi?
Ngo no kubona isoko hari igihe nanone umuntu ashobora gukora, wenda abakiriya bakaba bakeya, abakiriya bakabura. Nk'ubu ngubu bo muri iki gihe cy'izuba nta bakiriya tuba dufite kubera ko nta mbeho ibiriho. Ikindi neho mu gihe cy'abanyeshuri iyo bagiye mu biruhuko, nabwo nta gahunda tuba dufite. Izo nazo ni imbogamizi duhura nazo.
ntabwo se mubikora ngo mubibike noneho ijye abanyeshuri bazajya ku ishuri azabaribwo bazabigura
nabwo nta kibazo turabibika ntacyo biba bitwaye
ko ntabwo ari kimwe n'imyaka nk'ibiribwa bishobora kuba byapfa cyangwa se bigatora uruhumbu imyenda yo mushobora kuyibika nta kibazo nibyo bikoresho bindi
nta kibazo kiba gihari rwose
twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire na Nshimirimana Nshimirimana uranyumva
bye Jenny
urahagana he Nshimirimana
mu gisagara cya Bujumbura
Bujumbura
nashaka kumutera intege
yego
nongera ndamubaza nka twebwe turi Bujumbura kungene yoshobora kuzara duha nk'ibidandazwa nashobora kuza turamuronkira isoko kubera twese turi mu mashyirahamwe rimwe y'abakozi bo mu mazu tukamufasha kubera abantu nk'abo turabashaka rwose bakora ibintu by'imyuga ariko natwe bazaba twigisha ku bintu by'imyuga tukigishanya ibintu by'imyuga kubera turabikunda cyane hanyuma ikindi nacyo cya kabiri twashaka kubaza twashaka ku shimira umumenyeshamakuru Thomas Kamirindi kongera gusubira kumushimira kubera sinarimvuze kuronka umurongo ati abakozi bo mu Burundi tibaguma bagushimira cyane ti kukiguru wabakoreye ti warakoze murakoze Imana ibahezagire
niba atari ibanga icyo yakoreye abakozi bo mu rugo ni iki
yaduhaye ikiganiro turasemerera ku ishyirahamwe ariko rikora rusasuma irabihagarika yego icyo ni ikintu kinini cyane yakoreye abakozi bo mu mazu baragishima cyane kandi baragikunda barakimushimiye cyane rwose mwe ivuye ku mutima rwose n'ubu baracyamushimira
nuko iyo rusasuma yako yari igamije iki
bari rusasuma ngo ariko rukorerwa abakozi bo mu mazu umukozi umwe akagura ikarata y'1,805,000 bikaba ari ibintu byavuna abakozi bo mu mazu rwose
none ubu byarahagaze
yego byarahagaze iraduhaye ikiganiro turabisemerera birahagarara bu byarahagaze kweri abakozi bo mu mazu barakimushimira rwose Thomas icyo kintu yabakoreye barakigushimira rwose nishyirahamwe runani twiteze imbere wahaye igihe muti irabigushimira rwose kwaho kigoro yakoze rwose ahubwo tuzobandanye batera ka muti ibintu wabakoreye kemwe turabishima rwose kemwe Imana ibandanye iguhezagira
ndaza kumubwira ariko mushobora kumwandikira
Naravuze nomero yiwe yo kuri WhatsApp kuko ndamutora sinzi
kuri WhatsApp ushobora gukoresha ya nomero yacu dusanganywe iriya dusanzwe dukoresha kugira ngo mutwandikireho (0) 2 4 1 9 9 3 1 ubu ushobora kumwandikira rero cyangwa se ukamwandikira no ku na ka email ukamwandikira ukamushimira rwose ukabimwibwirira ubwa ku giti cyawe ndaza kubivuga ariko uko nabivuga ntabwo mpamye ko nabivuga neza nkuko wabisobanuye
yego yabaramushimiye cyane abakozi bo mazu
ndaza kuguha email ushobora kumwandikiraho nituva muri studio urakoze cyane nshimira Imana kandi nawe udushimirira abo bakozi bo mu rugo mwe ryo shyirahamwe ryanyu mukomeze mutere imbere
yego murakoze cyane
noneho madame Rosette Nyirahagena Imana nkugarukeho wumvise nshimira Imana aravuze yari mu Burundi ari Bujumbura aravuga ati ndagira ngo mbatere intege ari mu bakozi bo mu mazu akavuga ubwo n'abakozi bo mu rugo yifuzaga rero kumenya ukuntu yabona nk'ibyo mukora kugira ngo nabo babe banabigurisha kuko ngo nabo babikeneye
ubwo wenda hari mwabidufashamo nuko nguko kuburyo ya sibari wabifotoye se mwamweretse se ku mafoto y'umunyamakuru yari yafotoye wonzi ko yayajyanye akamwereka mbese nk'ibyo dukora
ni umunyamakuru rero burya waje ari i Kigali ubu ngubu ari i Kigali ntabwo ari hano i Washington ubwo rero ariko umuntu yareba uburyo ya biramutse bikunze mubyemeye umuntu ashobora no kumuha telefone yanyu mukaza kwivuganira ku buryo yabasha kubona ibyo mukora cyangwa se kabonana bakabonana n'uburyo babona namahugurwa mwivuganiye hagati yanyu.
Sawa baba mugize neza umubwira ati nange rwose ibyo ngivyo ndabishima. Nange nabonye nk'isoko ryo hanze nange byashimisha rwose.
Ubwo turamuhanomero yawe. Ku murongo wa telefone twongere twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Patrick. Patrick, turi kumwe?
Yego, ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yego, nagomba kubaza uwo mutumire yasinze iryo shyirahamwe. Mbese ino mu Burundi ugende ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Kugira umuntu ashinga agashyirahamwe birasaba amarakurusi menshi, guca mu bintu ahantu hejuru, na guca ku mutumba, guca ku makomine, kujya kwa notere, mbese bigatwara aho hose ukagenda utanga mu buryo bw'amafaranga. Tugomba kumubaza ese mu Rwanda ushinze asosiyasiyo nk'iyo iba ari igitangura, biroroshe impapuro kuronka uruhushya byoba byoroshye? Hamwe naho byoba bitoroshye gutanguza asosiyasiyo nk'iyo asa niyo yatanguje, yamutwaye umutahe wangahe? Cyangwa wabaza hanze y'igihugu afite abantu bamutera impunga mu kubaronka, byagenze gute? Kuko hariho henshi turabyiyumvira mugo tukabura abantu badufata mu mugongo. We yabigenzeje gute kugira aronka abo bantu bamufata mu mugongo, kuburyo bamuterera bamufasha ibyo byose kugeza ahagera hashize? Icyo cyari ikibazo cyane.
Urakoze Patrick. Rosette, mwumvise Patrick ikibazo cye mu byerekeranye no gushinga ishyirahamwe cyangwa se isosiyete nk'ibyo, yabazaga niba byoroshye mu Rwanda cyangwa se bitoroshye, wabyifashemo ute? Akavuga akakubaza byagutwaye igishoro kingana iki kugira ngo ubashe kubigeraho, ndetse niba waba ufite n'abantu bagufasha hanze kugira ngo ubashe gukora ibyo ukora ubu ngubu.
Anteza amatwi ari kunyumva.
Arakumva rwose.
Ubundi ni ukuvuga ngo ngiye kugira ngo shinge asosiyasiyo, nimara kubona ko mbese maze kwiga ibintu nkabona ari ibintu byiza, nashotse nkora uko nshoboye rwose mu byo nari narateganyije kugura imashini. Maze kugura imashini, ubwo ariko aho twigiraga twajya guserukira aho ikigo twigagamo, tugenda tugenda imurikagurisha ryo ku rwego rw'intara. Nagiye kuvayo namaze kumenyana n'abantu babishinzwe mu rwego rw'akarere k'iwacu. Ubwo maze kugura imashini, nanjye naragenda habwira ati nanjye mwakagombye kunyandika mu banyabukorikori, nendeho nanjye ku buryo ngomba kujya serukira akarere. Baragiye barabinkorera koko, baranyandika. Ubu mbese nagendaga kubera ko babonaga afite ibikorwa byiza, ubwo nagendaga naga n'abantu b'amakoperative, kandi njyewe ndi uwikorera ku giti cyanjye. Ubu mbese nagendaga ndi guhemezamirimo. Ubwo byagiye bigenda bikura, uko ngenda ntera intambwe akaba ariko na gahunda zigenda zigira, tukabona amahugurwa, bakaduhugura mu nzego zose ari za minikomo, RDB, BSF, BDF. Ubwo mbese amahugurwa yose nkayabona. Ubwo n'igihe kimwe cyaje kugera, noneho njya no mu itorero ndatozwa. Ubu ngubu ndi intore mbese. Naragiye mara icyumweru ndi gutozwa, ubu ndi intore nkaba nitwa uvuga rikijyana mu rwego rw'akarere. Mbese kugira ngo ngere nk'aho nta kintu mbese natanze usibye gushora ubwenge mbese no gutekereza neza. Yaragiye ntangira gucyo, ubwo baranyakira nk'ubuyobozi, ubu akarere karanzi yo ku rwego rw'intara baranzi mbese mu bantu b'abanyabukorikori b'indashyikirwa. Ubu no muri RDB namaze kwiyandikisha, ubu aribwo bafite kampani namaze kwiyandikisha. Usibye ko wenda hari ikindi ndacyari hasi, ndumva niyandikishije muri RDB ariko ndacyafite ibintu nkibura kubera mikoro makeya. Ariko rero mbese nyine ndaho nta kibazo.
Uravuze ngo uri intore nko kuri abo b'Abarundi badasobanukiwe intore bashobora kubyitiranya na bariya babyina ntore zisanzwe za zibyina n'imigara wababwira icyo bivuze intore
ubundi kuba intore iwacu mu Rwanda ni abantu banyuze mu itorero rebeho twatojwe indangagaciro na kirazira ubundi intore itaganya yandi ishaka ibisubizo ya yindi usanga gahunda ku gihe ivuga ibijyanye na gahunda ubwo mbese ni ukudutoza nk'umuco mwiza tugomba kugenderaho ntabwo ari za ntore zimwiyereka aho ngaho niho batwita intore kuko twatojwe indangagaciro nziza
Patrick rero yanabazaga umutahe ngo byatwaye umutahe ungana iki abo arabaza igishoro washyizemo kugira ngo utangire cyangwa na
gice ntangira kugira ngo ntangire mbese ngere ntangira uwo mushinga w'intuza w'ububoshye natangije ibihumbi 200 nguramo imashini nguramo n'ubudodo ntangiza nkoresha ubwo nibwo byari bicyaduka nkakora bakajyana ubwo mbese narungukaga mbese nibwo byari bicyaduka iwacu mu Rwanda narungukaga aho gukorera nta kibazo kuma nari mbafite twa dufite inzu y'umuryango ariyo nkoreramo n'ubungubu nariyo ngikoreramo ubwo rero nta kibazo
icyo gihe kandi wari ukiri umwe ubu noneho ufite nabo ukoresha ukabahemba
ufite abo nkoresha nkabahemba nta kibazo nabo nigisha bakamenya ubwo mbese barangiza bakajya kwihangira gahunda zabo
yigeze kubaza uwo Patrick yabajije niba ufite n'abantu bagutera inkunga bo hanze nagira ngo mbere yuko dukomeza nacyo ubanze kimusubiza
oya ntabwo ndagira niyo mpamvu nanjye nkiri inyuma buriya nanjye nabonye nk'umuterankunga nakora ibirenze ibyo nkora kuko buriya mbifitemo ubushake n'ubushobozi nabibonye nabonye umuterankunga rwose nakora ibirenze ibyo nkora kandi neneho n'ibyo nkora biza ari ibintu bishimishije rwose
Kongere twibutsa abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukamutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 dusubire ku murongo wa telefone twakire abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika duhaye imana niwe duhe ijambo uranyumva
yego ndabumva neza
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfise ni iki kivuga kuntu usanga umuntu akiri muto ino iwacu usanga akiri muto aba yakuriye mu muryango iwabo aho usanga ikintu asaba iwabo ari ratio yonyene ugasanga kuva kivuka atake na kimwe yigira ro kese ratio yonyene ni ukuvuga kugira ngo yiyumvire yuko yopanga gahunda yiwe yopanga umurimo wiwe bimusaba umutahe ugasanga aho nibyo bikora dutera ingorane aho usanga wewe nta mutahe na muto yawugira uronka ni ukuvuga niwe utakwiyumvira ibintu by'imigambi udafite kapitali udafite umutahe w'intango intore iri Burundi ariko bavuga ngo muri 2030 ngo bazobe bagwanya agashomeri bazobe kugwanya gute kandi usanga ata muntu umwe yigera agira umutahe kandi ugasanga naho umuntu yigera aha ari akiri muto cyangwa ibiki ntari umwe umuntu amutera intererano ngo yiyunganye mu migambi yiwe igere ubonaganda maze uwo mutumire nimba wewe byasabye byari byumvira wagira tanke yari yose yarafite kapitali inisiyali umutahe w'intango akoresha kubera ino icyo amaze kubona porogaramu bafise zo kuvuga ngo ni biki bisaba ko umuntu wese ahari yumvira imigambi yiwe afite kapitali umutahe yatangaza gukoresha nanjye nkaganira nkaba namubaza none wewe yabitanguye adafite umutahe atanguza gukoresha ko mbona ino iwacu uno munsi ibishomere byinshi n'ibintu byamaze amashuri n'abantu bamaze amashuri ntabari buronke umutahe w'intango kubera yuko abayaheze ayatwara mu ishuri ntashobora kuronka ngo yopanga umugambi atanguze umugambi yumvire uko n'uko 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 none wewe nimba atanga umutahe uba yarafite w'intango yabigenjeje gute yarabuze intererano atanguza gukoresha nk'umuntu wafise ingufu yovuga ati nkoresha ingufu z'iwanjye yomutere iki umufashe kugira ngo nawe ashobore kuronka ikintu atangurira ko abwe ngo arakora mbega aho ino muri leta y'u Burundi ko twumva ngo muri 2030 ngo bazaba bagwanja gashomeye n'umuntu uba nyumba ari mu Burundi ari mu ntwaro no mbaza none mbega wewe uri kura kuri kugira ngo muri 2030 bazaba bagwanja gashomeri kandi mbona ibishomeri byinshi ata capital bafite ata mutahe bafite ari karakora ikihe Muzangu wa mutubi chikini unombaza nombagi kuru unombaza Ya tangu jingubu ziwe tanya tangu zi umutahi ama hera tangu mafuranga ito ya kuyobaya koreshe Nito kini unombaza unombaza
Urakoze Duhayimana icyakora icyo na kwibutsa mu biganiro twagiye dukora ku byerekeranye no kwihangira imirimo abantu benshi bagiye bavuga ko habanza ibitekerezo umutahe ko uza nyuma kuko niyo leta y'u Burundi usaba ko yabafasha yabagirira imigambi ituma mwiteza imbere ni mu bwanyu mwagombye nkurikije ibyo twagiye twumva mu biganiro bitandukanye ubwawe wabanza kumenya icyo ushaka n'icyo ushoboye
mu bizangwe benshi tutanga dufite imitekerezo kuko nta muntu yoba yarize amaze amashuri atagira imigambi yokora gusa ugasanga icyafite afite ingufu ntafite umutayi cyo gukora kuko udafite umutayi dushobora kwiyumvira ngo nakora iki n'iki n'iki ubanza kuronka umutayi gusa ibyumviro nabyo biba birimwo mu gukaba uvuga ati noronka n'umutayi ahana
ushyize ibitekerezo byawe ku rupapuro ukabigeza ku bashinzwe nko gufasha urubyiruko aho ntibyarushaho kuborohera bazi n'icyo bagufasha
reka je mu generali kora nzo bikore ndabe ko bishoboka
uzabanze wicare hasi utekereze kuko ari ibyo gushyiramo ingufu wabuzi nizo ngufu aho zishyira ari ibyo ugomba gushyiramo amafaranga wabugomba kumenya amafaranga uko uzayakoresha ni nayo ukeneye uko angana nta wundi muntu wagutekerereza ndaza guha umwanya
nk'abantu mushikira leta y'u Burundi ngo babwira bakagira bakatanga nka kapitale bavuga ati turatanze kapitali ku bantu bafite imigambi niye mushikire mubabwire ati turafite kapitali twatanga ku bantu bafite imigambi umuntu wese agatanga umugambi wiwe kugira yombe yuko ibyumviro byo byotorwa bikajya mu bintu by'imigambi yokorwa kubera nawe ko kurwanya ubukene buri mu gihugu
ni barakumva ariko ubu ngubu radiyo Ijwi rya Amerika igera hose ubwo nabo ngabubwira barakumva wowe wakora ibyawe ugatekereza ku mushinga wawe ukabishyira hamwe hanyuma ubundi ukabona kubiyambaza ariko ubagezaho ikintu gifatika ndagushimiye cyane Duhayimana twakire na munyakazi uranyumva munyakazi
ndagumva cyane
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze cyane Ijwi rya Amerika kuba muduhaye umwanya ngo tubaze wanyita Anthony Munyakazi ndi mu karere ka Rubavu mu Rwanda nubwo nakuri ikiganiro nimba ariko context ndabumva aho bigana ikibazo nyuma kumva uwo mutumire mwatuzaniye pe afite ibikorwa byiza by'indashyikirwa twumvise birasubira kamene natwe nk'urubyiruko natwe tuzamuka natwe twifuza kugera ikirenge mu kiwe ariko natwe ubungubu nababwira ko nanjye narangije muri uyu mwaka ushize secondaire natwe urubyiruko tuba tutirangije rimwe na rimwe dukunda guhura n'ikibazo cy'igishoro ubu yavuze ko yatangije ibihumbi bigeze kuri 200 ariko urebye twebwe urubyiruko rurangije secondaire barakubwira bati nani kapitali yawe tuguhaye ababyeyi nicyo bita ishuri urangije nicyo diplome kandi kandi diplome ubu ngubu nta kintu wavuga ngo bigira gufasha cyane ariko bakatugira inama yo twegere tukirangiza tukirangiza itorero batubwiye yuko twa inama y'urubyiruko yo mu karere ngo turimo batubwiye ko twakora umushinga proje turayikora twishyira hamwe kuko mu Rwanda icya mbere ni ukwishyira hamwe twishyira hamwe dukora proje tujyana baratubwira ngo twegere banki batwerekana banki inzira ariko ugasanga banki nazo zifite ikibazo kimwe cyo kutugora bakatubwira ngo dutange ingwate tuzazikurahe urubyiruko umuntu urangije ejo bundi utarufite na responsabilite zo kwigurira inkweto utazibona tukavuga dute ese inyungu watubanjije tubona tukumva afite aho amaze kugera watugiriye inama inzira twacyamo nkawe wamaze kugira experience umaze kugira kugera n'abandi mwatubarya mukadufasha ariko icyo twakora kugira ngo natwe tugire icyo dukora kandi barebye ubushobozi dufite bakareba ubwenge bwo nk'uko wasubizaga umuvandimwe wanjye w'i Burundi urumva ko n'ikibazo cyanjye cyenda kucyuzuzanya n'ike n'iki mbese nk'inama kuko nta buyobozi buri hano ngo tugire icyo bufata ariko nk'inama watugira kugira ngo natwe tubashe kujya ku mbese umushinga wacu tuwuyarize tuwushyire mu bikorwa nicyo ngicyo kibazo rwose ijwi rya Amerika turabakunda cyane nubwo tutabumva
urakoze cyane rwose ubwo ikibazo cyanyu turacyakiga turabizi ko aho ngaho rubavu abenshi bavuga ko mutatwumva neza ariko ikibazo baracyagikurikirira hafi ndagushimiye munyakazi
reka Imana ibahe umugisha
yego nawe guha umugisha duherere ijambo madame Rosette Nyirahagenimana ubumvise cyane cyane ikibazo cya Duhayimana na munyakazi Duhayimana ari mu Burundi naho munyakazi ari Rubavu baragaruka rero ku bintu ku kibazo cy'umutahe igishoro yagarutse yakigarutseho nubwo haru warumaze kugisubiza akaba nuriya rero munyakazi nawe arongera akabigarukaho akavuga ko umushinga bawukoze ariko ko banki zibasaba ingwate kandi nta mikoro agasaba inama hari inama wabagira nk'uburyo babyifatamo kugira ngo babashe kuba babona uko batangira amashyirahamwe yo barayafite ariko batangira nka societe ishobora kubafasha mu byerekeranye no kwibeshaho
ubundi dore rero uko gahunda ziri hari gahunda yajeho bita BDF bari bavuze ko urubyiruko bagomba kubafasha koko ariko nanone udafite inyuza ingwate n'ibibazo natwe buriya tugeze kuba nk'abajya muri uwo mushinga ngo turebe ko twakongera gahunda ariko noneho utifite iyi ngwate yakoresha ntabwo bagiye bamwakira ubwo ikindi ngeweho wenda nabagiraho inama ubundi ntiwavuga ngo none ndakora iki ngiki ngikore nta gahunda ufite yeho nanjye kugira ngo ngere kuri ibyo ngibyo yewe nabyirutse koko ndi umukobwa nageye kubyiruka ndi umukobwa nza kuyuhura n'ikibazo cy'uburwayi ndashaka maze gushaka ndaruha umugabo aza kunyanga amaze kunyanga ubwo naraje nigarukira iwacu fata isuka ndahinga bumve ko nta n'iyo mushinga butageza umuntu aho umushinga wari we wose ari uwo nguwo maze guhinga narahingaga nkeza ibyo nejeje nkabijyana ku isoko namara kubijyana ku isoko nkajya mu mashyirahamwe nagurisha bampemba mu ishyirahamwe nkagura mu itungo hariragira nariragira ryamara gukura nkarigurisha nkagura umurima nagura nk'umurima ubwo nkawuhinga gukabaho ngaho impamvu nanjye byanyoroheye nari ifite ahantu nari naraguze nteramo inanasi maze kubona ko maze kwiga umwuga nari ifite ubwo ni imisitari itatu y'aho ngaho inanasi uramuha umusitari umwe ndawugurisha yongera na n'andi nari nakoreye aho twigiraga mbese noneho ubwo ndagenda niho nahereye mbona iki igishoro ariko nakivanye muki mu buhinzi kugira ngo ngere aho ngaho ni uko nari ifite iki ibikorwa ngenderwaho y'intangiriro n'ubu ngubu nubwo nagurishije aho ngaho narahagurishije ariko nagiye nguramo indi mirima nyuma yaho ubu ngubu ufite ubutete ufite imirima yo guhinga ubunamaze no kugira ikibanza ku mudugudu ngomba kubaka koko kandi noneho ikindi wenda nasaba n'abamvugwa ubu ndi umudamu abugabo ngira rwose nicariye iwacu niganira na mama biganira n'umubyeyi nta kibazo ariko turagenda tukabyumva kimwe akamenya ko ngomba gushaka ifaranga nkatunga urugo mbese tukabyumvikanaho niyo mpamvu mbabwira rero umuntu arabanza agatekereza n'icyo azakora akavuga ati se nzakigeraho gute nzakigenza nte nawe ntabwo wavuga ngo nonaha ngo ndakora iki ngiki utabanje kugitekereza nanjye kuba narabigezeho ni uko nari nabateganyije
ubwo rero urumva ko ibyo nari maze kuvuga nyine mvuga nti benshi bagiye batubwira ko ibitekerezo biza mbere y'igishoro nawe urabishimangiye ko umuntu agomba kubanza gutekereza kuko nawe utekereza wagiye ufata akantu kamwe kavuga ati iki gishobora kungeza kuri iki iki kikangeza kuri iki ugenda uzamuka buhoro buhoro ntabwo byose byazirimo
naho dore n'ikindi ndangije no kwiga ubundi twarize turangije baza kuduha nka sitaje dukora ariko dukorera iki amafaranga ariko apanga ati nubwo nyakorera aya mafaranga nkorera nzayakuramo iki imashini yanjye kuko ntazahorahoregwamo yaka nanjye kwikoreramo ubwo rero igihe cyarageze koko biremera
oya nuko ni byiza nk'urwo ni urugero rwiza rwo kwikorera kandi ukaba umudamu uvuga uti njyewe ndindushyi nasubiye iwacu ndagenda ariko ubu ngubu mfite aho nigejeje biratanga urugero byumvisha ko n'abandi ko n'uwagira ikibazo nk'icyawe ashobora kuba yabasha kwibeshaho
ubu ngubu rwose icyo ngira n'abandi nawe ubu ngubu abenshi bamaze kubona mbese yabonye aho ngeze bose bashatse kuza ati neneho dushaka kukugira umugore ariko ndababwira ati neneho nta mugabo ushaka ntabwo mumbonye ari uko mubonye neneho ngeze aha ngaha nta mugabo dushaka ngomba kurera abana banjye mfite nicara hamwe ngatunda neneho umushinga wanjye ugakomera n'ikindi mbwira nk'abanyumva rwose n'ubu ngubu mfite inkunga perezida wa repubulika yanyemereye twagiye mu nama ubwo ndamusaba rwose ko ngomba kugira icyo nafasha nanjye bene data bafite ubumuga ubu perezida yaranyemereye rwose ubu ngubu icyo ntegereje ni ukugira ngo nakire
niba atari ibanga se yakwemereye iki niba atari ibanga yakwemereye iki
ubundi yanyemereye ibikoresho ubwo barasubire yavugaga ko ushaka gufasha abantu bafite ubumuga kuko nanjye bamfashije nkabigisha wenda nabo bakagira aho bakwigeza kuko numvaga ngo nize kuboha ibikapu ariko kubera ko mfite imashini nkoresha ntabwo nakora ibikapu kandi ifite imashini navuga ati ibyo bikapu nakagombye kugira abo mbyigisha nabo bakiteza imbere nkubiye kuri abo bafite ubumuga n'ubundi twabanaga
ni igitekerezo cyiza
ubwo rero mbese icyo banyemereye baraje banyemerera nk'ibikoresho wenda hari niba bizacamo ubwo banyemerera wenda ko bagomba kumpa ibikoresho bakampa n'ubufasha bw'amahugurwa ubwo rero nanjye ndimo ntegura umushinga wo kugira ngo ndebe uko gahunda zacamo
oya ni uku kwizera ngo bikazacamo reka twongere twakire
wowe urubavu umubwira ati mu kwezi kwa 11 tuzaba dufite imurikagurisha n'igisenyi niba nkurikiranye ubwo azanshakishe ubwo tuzaba turirimo rwose azaze mubwire inama nk'icyo agomba kunyuramo
yavuze ko bibagora kugira ngo batwumve kuri radiyo ndaza turamuha inomero zawe nawe hanyuma azagushake umuhe izo ayo makuru y'iryo murikagurisha muzajyamo reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Nsengiyumva Nsengayire.
Nsengayire.
Nsengayire ye uranyumva?
Ndakumva.
Eh aho mu Rwanda urahagana he?
Ndi Kigali ahitwa Igikondo.
Mhm. Ye kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndabanza nshimire uwo mudamu ahageze ahesha yihesha isima ndetse ahesha n'igihugu muri rusange ishema mubwira ngo nakomereza aho kuko ibyo nibyo dushaka ari nabyo dukeneye. Ikibazo rero ni utubazo duto araza gusubiza yihuse ntabwo kuko ndabona n'amasaha yagiye
arimo aragendeye.
Ndeka mubaze arambwira yahuka tubwira ko afite abanyeshuri yigisha yatubwira abanyeshuri yamaze kwigisha kuko hari ababa bararangije mu bo yigishije cyangwa se niba yarabitangiye vuba akatubwira umubare w'abanyeshuri yigishije nabo arimo yigisha akatubwira n'amafaranga bariha kugira ngo bahave babimenye kuko abenshi bamuteze amatwi bashaka guhita bagana nk'iryo shuri ryo kumva n'umuntu witeje imbere kandi ukomeye. Ubundi nkamubaza ngo yansobanurira akambwira afite imashini zingahe atubwire n'amafaranga ashobora kuba yinjiza ku kwezi ku mubare wayo. Icyo kibazo ngira ngo mubaze ubundi nuko nakomereza aho atange nomero ye kuko hari abantu benshi bifuza kuba bamugana ngo abagire inama. Hari abantu benshi bifuza kuba bagana n'iryo shuri rye nanjye numvise narikunze nazoherezayo n'umuntu akigayo ariko nadusobanukije ibyo bibazo mubaje nabinsubize. Murakoze kumpamagara ijwi rya Amerika ndabakunda cyane.
Urakoze cyane nawe Nsengayire kuduhamagara no kugira uruhare muri kiganiro. Ndamuha umwanya mu kanya bwo agusubize gusa ikijyana n'amafaranga yinjiza ku kwezi ndatekereza ko ntago nzi niba ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu abare avuge kuri radio nk'uko nguko avuga ngo ninjiza ayangaya. Ntago byaba byoroshye, hari ibintu bimwe bishobora kuba ibanga rya nyirubwite, ariko ubwo ndamuha umwanya hanyuma aze kukwibwirira. Reka tubanze twakire na Kwizera. Kwizera uranyumva? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo vuba na vuba akanya karimo kugenda kadushirana hanyuma aze kubasubiriza hamwe.
Yego murakoze, nagira amande mushimire ku cyo cyumviro cyiza yagize. Ama nkabona njyana mubaze ati ko yavuze ko ari kampani ibikoresha abakozi bakoresha abakozi bangahe. Ikindi nacyo yavuze ati ni uko ataronka uburyo yokoresha yokoze byinshi kuko adashoboye kuyoboka amabanki agasaba kredi ko afise icyo ahagazeho ubundi akagura umushinga wiwe byaba ngombwa akubaka n'ishuri n'ikigo uburyo ashoboye kuzana abantu akabigisha uwo mwuga we. Amikini agenda abazi ibikoresha bakoresha nk'indodo zaba zikorerwa mu Rwanda zimwe ziba ziva mu Rwanda niba zitava mu Rwanda iyo agiye mu imurikagurisha akahura n'abandi aba yavuganye n'abandi bamwe bari kubarashyira inganda zo gukora imyenda akazajya bakora n'indodo ku buryo nawe zajya bimworohera gukora ibikoresho hafi.
Urakoze cyane Kwizera nawe kuri iyi nkunga uduteye ku ijwi ry'Amerika. Madame Rosette Nyirahagenimana, hasigaye hafi umunota umwe gusa ariko ibibazo birajya gusa. Wumvise ikibazo cya Nsengayire na Kwizera bombi baraganisha ku kibazo cy'abantu ukoresha ni bangahe, hari abarangije, hari abarangije ni bangahe, abo mwigisha ubu ngubu ni bangahe, kuki utagana banki ngo ibe yaguha amafaranga ubashe kwagura ibikorwa byawe? Muri makeya ubasubize.
Ubundi ni ukuvuga ngo maze kwigisha abanyeshuri 10 ariko kubera ko mbese hanini ibindi bikubyiga ntabwo ari ibintu bihubukiraho kubera ko n'ibikoresho dukoresha biba bihenze. Ibaze kugira ngo umuntu yikure ibihumbi 200 agura imashini aba ari ikibazo. Niyo mpamvu ntakunze kubona abanyeshuri cyane ariko nk'ubu ngubu mfite abanyeshuri 4 bambazaga ngo mbese ngo banyishyura ngahe. Ubundi ni ukuvuga ngo kubera ko iwacu nyine ari mu cyaro baragenda bamiyo 80 umunyeshuri amwigisha akagenda amaze kubimenya.
Hanyuma telefoni yawe vuba vuba kugira ngo bazabashe kukugeraho.
Zeru karindwi umunani kane karindwi mirongo itanu magana atatu mirongo itanu na gatanu.
Ndagushimiye cyane rero Madame Rosette Nyirahagenimana kuri ikiganiro tugiranye. Nshimiye abaduteze amatwi n'abatanze umusanzu muri ikiganiro. Mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri mikoro, na ku buhanga bw'ibyuma Inosa Kimenye na Tian Wang. Mugire ibihe byiza.